Yeza, Mr. Infinity.
Magic and on the beat.
Mr. Infinity,
Magic Anger on the beat.
Knock, knock, who's
DJ Yeza?
Baby gonna come, come, na dera. Nafu gonna twak, twak, kwa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbora, siji chochi fati fatela. Heo kitako neza Mandela. Na ukidari tuende kwake wakeja. Kini dari hivo na pepe.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Magic Anger on the beat.
Knock, knock, who's there, Mazeva? Baby gonna come, na dera. Nafu gonna twak, kwa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbora, siji chochi mini fadela. Heo kitako neza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo napenda.
Napenda msupa mauru, nguko neza ngo. Supudunga dera na mahaga pia usong. Soko kani kitu akona kutoga ikubong. Neza na yo kitu akiriva kumkani ki. Neza na yo kitu kezi baya sezi pi. Kia biya kama tabanja nite bazu. Unajane tojo si tojo ni wakanzu. Hamedunga dera itabiki mdungo kanzu.
Knock knock who's bazega. Baby kona kam na dera. Tafu kona twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbora siji chochi fatela. Heo kitako neza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo napenda.
Wewe ni wadeli, sazile ni konja. Sazile ni kolondi na medi na kipaf. Biteol za maharif na badu na nidai. Na msupa ni kistedi, siyezi nga rivas. Napenda kukupanda, ukinipa iyo as. Ukinipa mapenzi, kabadu na nikas. Jiunajua siku pendi na badu meni trust. Ati siku moja maybe nda kupa
iyo. Knock knock who's there, bazenga. Baby kona kam na dera. Lafu kona twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbona siji chochi fatela. Heo kitako neza Mandela. Na ukidai tuende kwa keja. Kini dai hivo napenda.
Nikosi bed, iko ya shang bed. Nikosi bed, kuna ya mbao. Kama tresi chochi bed, kuna la down. Na four in party bed, no rausha. Before kifo omba, before made up of Sam. Nuka magnota bila masi huwa nyao. Logi tutaka na kwa desi angata. Territory uta makaf tangasha. I see the room, and the zoom you. Sell me a new, this is zoom room. Tang tong za you, daily muzi zoom. Losa zina loop, sidi ya mabu you.
Knock knock who's there bazenga. Baby kona kam na dera. Tafu kona twak kemeza. Ukiuliza why na jaya.
Kide makali wepea. Mimi kwacha mavela no never. 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 No never. No never. Kwacha mavela no never. No never. No never. Kwacha mavela no never.
Mwanabuta juna saksana bana kanekta. Chingi nucha panga dry jama si dai chesa. Hati revolutionary wesi Mandela. Kidai pewa, hakuna pressure, kuna tu pesa. Niko maji buda kila area. Ndio mana bana mizu uranga na bartender. Sikiza shule mili kwa redu wa manalist. Saina shika mamita toka kwa salary. Mbono na nilipia na niko jamani. Na monga na majibwa na ni jamani. Kide makali wepewa. Mimi kwacha mabela no never. Kide makali wepewa. Mimi kwacha mabela no never. No never. No never. Kwacha mabela no never. No never. No never. Kwacha mabela no never. Yeah. Hadi nini sumbua rappers wa kirap. CRT beef, check it bro. Ni juu vitu zako zote sisikizanga Johnny crap. Mi uku feel shida ni upendu kweli. Hopenda kuchochwa na mafans. Na pia juice kwenye kiesi. Acha minyamaze tunajua umeja
kasi. Kwacha mavela pia veve du. Napenda zishike nifike hadi juu. Kwanza alele na seti na njugu. Nikiomoka kuna tena tagu. Nikudiri mariri makuzise. Di makwela na pishuri kwa vive. Di mafutani ya simanishu. maisha hadi we still on ever nitella forever whenever leta mali safi usilete whatever
makali we pewa mimi kwacha mavela no never kile makali we pewa mimi kwacha mavela no never no never no never kwacha mavela no never no never no never kwacha mavela no never.
Yo, ni Dantes.
Yo, Moran.
Hati Monday, ni kazi. Tuesday, ni katu Monday. Wednesday, si chale. Thursday, nangoja Friday. Friday, hola la 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 la.
I like it.
Hola la 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 la. Hola la 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 la.
I like it.
Hola la 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 la.
20.
Yeah. Hati Monday, ni kazi. Tuesday, ni katu Monday. Wednesday, si chale. Thursday, nangoja Friday. Friday, hola la 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 la.
I like it.
Hola la 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 la. Hola la 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 la.
I like it.
Hola la 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 la.
20. Tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mungo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Siku pitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jug sipendangi glasses.
Nathani, sato ndakwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Uda sai niko maji na imagine. Mandela niko kazi. Big, big boys, yezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ewaribu ganji nikisema pewa. At Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday, oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Oh
la 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 la.
Chiyo miyo bala ma weekend musere na ma arif kada na ma painting magala wana sanif shesha meditating na tambla ya kimratish kuba kurumisha ngoko kama generator kibundo kundo kwa kosa kwa na jileta leta kibona fona funga long shop kami kela teta kujana jando kwa dogo nani nani seta
juni weekend leo tunambleki hatuzi kosa form buda kuna plan B tupitie peti tunyonye rori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personality gadea si matembe. Jumangoko wana die tu wakembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers just na sucha gui jembe.
Hati Monday ni kazi.
Yo kazi.
Ikori koma nyanga riko. Ikori koma nyanga riko. Ikori koma nyanga riko.
Ni kiki ni gari kubwa kubwa. Yoni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa.
Riko ikori kwa manyanga riko. Ikori kwa manyanga riko. Ikori kwa manyanga.
Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Pasta alisema wezi hubiri sare. Erin kai area kuliko chasande. Mapepo ma area tutuja na ngwelo. Kingwelo kiwa katukiwa kidale. Ngale sare skizia kimale. Kaka unapate nitaje nikate. Ere kadeli na mande tusere. Fili ya weekend kuchacha na debe. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Kati ye mtaro walevu lala ndani. Na kijenga chuki chekia pakerani. Kichoche mpuzi bebo kama mbuzi. Bei ya pizza itadabo ya simiti. Kana chapanishwa kana enda kakimbuna. Geuza kujazwa mdomo dekia. Chimu kitami jumimba ni ya muda. Chimu kitami jumimba ni ya muda. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni ya
wangu. Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo, siyezi menda takapedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kanga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai. Ka gani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi.
Niko na talent.
Ka gani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo siyezi menda takapedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kanga. Ngemeba kangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam. Shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam. Shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Shereni meja tumekuja dina tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandraf. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap,
kika demu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo siyezi menda takapedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kanga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam. Shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam. Shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya ro inafanya nini kwa mbash. Na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingonyo inapiga simple. Kivona, nuwa sijali, sijali kwa unachali. Neza pitu wewe bila tadali dali. Daily ni rani jani, mbuzi yurani gani. Munyonga tuzi tuki hapa kiha rani dani.
Demu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo siyezi menda takapedo. Demu ni kafupika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kanga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam. Shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam. Shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Ok, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Kademu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo zezi menda takapedo. Demi kapu.
Uroko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama jwali zama, zamani zama, zamani zama. Dia kamwagiwa. Usishike moto wa una maziwa. Hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo jwali zama, zamani zama, zamani zama. Dia kamwagiwa.
It's on the tone with the beat.
DJ Yeza.
House of Badass.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Uroko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama jwali zama, zamani zama, zamani zama. Dia kamwagiwa. Usishike moto wa una maziwa. Hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo jwali zama, zamani zama, zamani zama. Dia kamwagiwa. Ya ukuchocha, hadi ya kitokanga naenda mboka. Hakona kabuda kamenona. Wakobeza na pewa bia na choma. Najuye utaka kuenda coast. Utampeleka jebuda na unadu. Shuku sana kikushwa na lala omu. Wewa mindi buda kendo mpea malone. Azi, mbono unachochwa ni kamse aje soma. Najuna mpenda mba lakini we sifala. Ye ni mteja lisema nanga chaja. Nikoshua kwa yeah. Jama kwa kitana. Uroko hapa na demi yako amelaliwa. Kama kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama, niya kabwagiwa. Usishike moto wa una maziwa, akona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama, niya kabwagiwa.
Yeah, yeah, si hapa naijo kuna maneno. Ama buda sijui ni mapepo. Iko usizine price tagadi majengo. Bagain bagain na lafu wache dipo. Iki tulanze time ya colonization. Adisa hii time ya colonization. Ni so sad njeri alitekwa na pension. Na akafinyo na kakagu bila tension. Zama ni zama za kirandi. Hey, kira zama ni zama kiwandithi.
Uroko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama, niya kamwagiwa. Usishike moto wa una maziwa, akona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama, niya kamwagiwa.
If I had a dollar for every woman I'm in love with, I would be rich. I would be rich. Akiwa bipolar na kuna sola na sija kula basi na mdichi. Aki na mdichi. Zama deka mwagiwa. Venye nika zama deka mwagiwa. Venye nika fupi na kanyagiwa. Keta ni tajiri na tarajiwa. Kore kiwa nyongi utabakishiwa. Best man wa kukubenja. Na wapanga katri CD changer. Ndo nicheze Iron Man kwa Avengers. Zalisha wa junior ditu jazi sense.
Na spendi mafisi kani mstinji sidai yo ndizi fishi fisi kunyonga ndio tizi kame tuko sita nilichora sita akanipatisa na una tells me nataka kupa kichwa lia 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 tukiseti mbichwa
rapa kata sharabara na kata mirapapa na kata kwa kuroga mingata kama tataka na mpuma ni sota kata pura ni mekata ni chumana.
Dustin ikatoa rangi ni na swaji saipewa ukatetemeka miku ini dafu na divajaitu nina boza shereni full vibe sini mbogi na riko akisamu
tundafu atidema liundo kutoka kwa mbavu gumbaru sikuizi nilisare za manyaru saru wa manyaru kibiriti kifaru washa kalaita hiyo nyaru ni after dem yangu yo monda tumaliza na laughter me ni firefighter heavy lakini lighter dark ninja lakini future ni bright na saka dem moja ametoka juu Jamaica.
Rapakata, sharabara na kata, mirapapa na kata, sakuroga mingata. Kama sadaka, mpula ni sadaka.
Zimba kazimba kazizizi, anasura binti na kilizi. Nikiziwi juwa kimpandiziski, sitishiki ni kanitimiki.
Another what? Another what?
London.
London,
fresh
Congo.
DJ Yeza,
Fanya holy job niko na message kwa phone kumbe alichapwa na Kevo na Brayo
punguza manje punguza manje
ndio mambo kutani
punguza manje punguza manje punguza manje punguza manje
ndio mambo kutani
punguza manje punguza manje
punguza manje
huyu manzi ananibamba lakini ubaya anapenda kuganga gawa nasikia anadai wazee walisema miti ni dawa
na mimi ni show penzi yake kwangu ni dawa
yake pata potea kata customer Kenya pa
you post ndeve IG alafu anaandika caption moja deep wacha chocha
toto
anapenda manyundo
mimi dhani katoto toto kumbe na dilla
kapo
oh
go
baby punguza maji
Wakenya wote wanapenda kudunda Wanapenda kudunda Pesa zote zinaisha kwa dunda Zinaisha kwa dunda Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde
America. Sinajua.
Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Isha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Mapromota wabejaa na sababu. Mziki Kenya inalipa na sababu. Airplay ni kibao na sababu. Ngoma tamu hainanga katabu. Alila lila, alila one den. Ewa basahi wanaruka kule. Wakale wetu wanatoka teke. Wasapere, mnataka ni wataje. Waluya wetu bora kasembe. Wajaka wetu anwaro matich. Costa Rica twakuja madafu. Wakamba wateso Turkana walia.
DJ Rambo wanatoka siamba taka. Kuna mile mi ubonda adi wanagomba taya. Cheki mindio zing mindio papa. Kucha chimbitisha doba na inakuwa banga. Na misa batari kete nena hit kama hama. Niko makamba tali na chicho ni nyamba taya. Nazitoka kiwa kanda na nacheza firirinda eh. Kujina isinama mtoto. Mame imbitiva na wanapenda foto moto. Na kumbutula mdamo anadini mchome kolo. Na zikishi mbiti kanda mteka kima goto. Na doba imenda shule utadhani taichi.
Mambo bize wanasaka tunye. Nasisi hapa tunasaka do. Wako bize wanasaka tunye. Nasisi hapa tunasaka do. Masi bounce, 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 bounce. Ongeza hewa tukacheze. Dance, 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 dance. Usi ogope cheza na rende. Bounce, 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 bounce. Ongeza hewa tukacheze. Dance, 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 dance. Usi ogope cheza na rende.
Tiriri imeweza mtaratara. Mkururu inataka wala kamba. Mangoko wanataka tuwa luya. Mi ni mluya, shata unajua.
In and out the bamboo forest. In and out the bamboo forest. In and out the bamboo forest. Who will be my partner?
Boko, boko, jocheze nuko. Mono, poli, alafu mkokoto. We ni model, ni kupige foto. Tuki maliza, ni kubariki mtoto.
Wako bize, wanasaka tunye. Nasisi hapa tunasaka do. Wako bize, wanasaka tunye. Nasisi hapa tunasaka do. Masi bounce, 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 bounce. Ongeza hewa, tukacheze. Dance, 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 dance. Usi ogope, cheza na rende. Bounce, 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 bounce. Ongeza hewa, tukacheze. Dance, 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 dance. Usi ogope, cheza na rende.
Chali bora machomos. Wote kulove, wote komonos. Wote kulove, wote komonos.
Leo nikuwa kaza kakifuniko ya gas. Alhamdulahi bora akobash. Awe rak fulani bora ana as. Ama ni tiang fulani amepewa sas. Ha, kila mtu atapata sazi yake. Ha, hopu mse ya kukamna manzi yake. Kila nyani atete kazi yake. Ukinyimwa adi chenye west itabi yake. Rat race ni tembape. Sugua surface adi wake. Wengine patents kamu gabe. Dani na big gens ndo manake.
Nenda home nye, nenda home nye. Juzi meshika nkururi. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta. Soti siku pendi Maria na we. Siku toka mtotongo fanane na we. Na siku toka mbogengu wendane na we. Madheke skuzi wa play mascara we. Ni hudi wa moranga kichomba ya kiwalai. Sizi ona haa ni kinyorea. Na hizi mabidha naona ni kichorea. Taka kadhana cheki na zaburi.
Nenda home nywe juzi meshika mkururi.
Gari sina jonta, sina jonta. Gari sina jonta.
Shaki uno kama kolo mi afita el mona yono gala danza gala danza
alright y'all know bang 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 bang
bang bang bang bang bang
bang bang bang bang.
Shaki uno kama kolo mi afita el mona yono gala danza gala danza. Still from the bottom we arise to the top, and a gangsta we arise to the top. Every day we mash up the place like so. Every girl that me wanna, me love a beautiful sexy lady in a little red dress like for me side. Me love a beautiful sexy lady in a little red dress like for me side. Me like it, me love the way you wine, girl. Me like it. Me like it, me love the way you want, girl. Me like it, okay. Me like it, me love the way you want, girl. Me like it, okay. Me like it, me love the way you want, girl. Me like it. I look good, wala yole tamudu, wala yole tamudu. Indeed, okuba na baidi, okuba na baibi. Katoto kazuri kana nukia budi, budi budi na nakapiga jioni. Sticky sticky, akapiga ii. Take him chest over the yoni. Me love a beautiful sexy lady in a little red dress like for me side. Me love a beautiful sexy lady in a little red dress like for me side. Okay, me like it. Me love the way you wine, girl. Me like it. Me like it. Me love the way you wine, girl. Me like it. Okay, me like it. Me love the way you wine, girl. Me like it.
Love to see the dead body. Run up on you with the 9RD Maggie. Send it to the morgue, send it to the madden. Rotten, dead and forgotten. I'm getting all the dollar dollar, I'm getting money. Everybody trying to holler, dripping money. I need you at a distance, you hoes mad at me. Cause all these niggas showing interest. Mill make magic take over your body. Running on my gun, know you want a smuddy. Like me general, surgeon, Addy. Your body buried now, down the cemetery now. Never know a semi-work in a cemetery. And if you diss me, know your body, I go bury, bury. Worse when you pass, Petra, territory. Shoot off your face, Gaza, military.
Limbo. 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 Limbo.
Sound hard, apa tuna do the math. Need the plug man, siya kami na gam. Miko na technique, ya kuwa teki. Taja mavedi, ukule ya cabin. Kuwa panguza miwa rounds a kishata. Master mission kwa jaja. Nah boy can't play with the man. 6 feet we a go run the town. Big food we a step on the hand. Wana baki wa kishanga ga alam. 1 for the money, 2 for the gyalis. Datu ni ya maarif.
Limbo. 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 Limbo.
Love when you cool.
OG.
Tabi do when you do. Basi weka mkune juu. Hey, vile na bam bam, polis wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mi niliwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tummy hana taya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitwa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mbili, ashaju wa reproduction. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu.
pull up nangalia kalanguin kana fanyanga safcom liku kasiku lakini kombacho ni custom benga nalia
mi upenda vile una love njoo
but you sitaki colona girl please put your mask on nekwende tepa melo meza katembe anapenda lollipop analamba kapele mende lazima kwe mukamba jini ya pili ni mwende mina sikia madem wakamba wanapenda make kamekari bambam kana kaka mama raya nakashotu nenda london but kumbe ni ogaya nakusaja kupenda tam tam na jini ya kwanza brian dema naka screen ya samsung so with all this story quiet usicho meke you are my studio but a phd tupatana now kilimani kama cust social media no social studies so nowadays if you talk with the gida we mambie mkafanye ghc wana wamesoma ndio sampuli ya homology acha reproduction pia sin topic
DJ Yeza
mbuna kuna chemistry pamela can just follow me mbele ndoku kubwa noma sana nyaka brogoji sina marafiki staki mbogi ni screw muna taka mblande kiasi ndio munisu hii city ya usherati tabia mbovu ni true big up to crisper washaju wa ndovu ni cool OG
aki wala yo shatu juu basi weka mkono juu yes you ndovu ni cool aki wala yo shatu juu basi weka mkono juu yes you
okay baby mashana mbe napenda form za kulenga lenga ana kamla mi bati na mimi soteka nimezoea njerinda luna violeta nimezoea msupa kinroll ya kavela atena gorilla wall siwezi penya una daimate na uko form za ketepa ka uwezi buy your drinks basi kwenda mimi nakupa kiss wa kiss na kill your status
tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you
yeah yeah you. Okay, I say oh, manzi yangu kwa gasumu, hey, hey then mepaka oni juju,
kuptele masai na mkisa,
Kenya stand up,
oi, 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 bad vibes and magic too,
tambogo ni gente chicken kill shake the bam bam pack the jang jang come just off the rada sino watanza tu pick it in a ketefa yetene ganja ti ni fanta tunakata ni rasta mana gangsta sema ngote kwa kwa uguzo chake kwa kwa mimi nataka sante ponda ni pitake ke maneno yako bita shinda adi morsi kama boss in vitamin
I don't fight you
na rap in za futa yo career race na pia chuta juta cook the beef
at your own risk
ni lambo tanga subaru country
see
Jambo, let's face it Luna hang, kabu lingua, I can't take it Nina swali, hey amigo, can I kick it?
Oi, 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 oi Oi, 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 oi Bad vibes and my logic too Oi, 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 oi Oi, 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 oi Bad vibes and my logic too
Ah, uliokoka na bado jomoka muda Sa unakula tumokoka ukipa ushuhuda Sabuna roundi tumenona kapa kaza buchari na sura kama jangi hapa kuna fojari cheki cheki mimi clean up nice shiko maji maji see that eyes
mandem mandem niko base na magoldem golden tuna bless tuna bondem bondem bad vibes wanna kill them yeah me no keeping my easy painting wanna fresh thing na siko flexing you got the juice na siko blending nime stand up lakini bado nina blend in
Yari kini edhukuru unone jowe madhafu Weru te hadafu, doe de dhahafu Teta kwa nyapura na disoka gana dhuda Didaga kasugu asio age nogo fuda Ekera kera tugia kutigana na gia kwa nadoka Nehere maudo matare na fata Boss, I'm not just somebody, I'm a limitless boss Africans are laws, better bring him back to court Kogi sepa lion, but you just a house cat Gotta switch that, flip it like an acrobat Mambo bado bele ya kuchizi Catch up with me, utafall kama dizzy I mean, I'm one off, no no match up You need backup, I just add up
Oi, 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 oi Oi, 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 oi Bad vibes and my logic too
Future bright, though we
cheki labda dunge digaga za welding. Form zangu wazikuwangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na Mungu mambo ya uruki ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kakamisi. Kaka empire tell me nani kama sisi. Kamna dhani nyinyi ndiyo next wapishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My papers in any check is in a shout hallelujah. Oh my god. Kizoza na badilisho kichungi. Na makarao wanapenda chai. Boya kuna currency ndo mina weza vibe. Kuko deep na mali peke mina weza die. Bila wave ya kurite sidhani wata survive. Wengi wata drown, wengi wata clown. Wengi wata frown wakisema na wata round. Wengi wata rudi mashinani out of town. Bado wengi wata bow na wanivalisho proud. Uno. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki mina fanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki mina fanya vitu fiti.
Mbore nimeamka na mina utakajua. Nisha tumia punch na hata sijapumua. Sizi ringa na imu ili juu ni maua. Demo unazeka demo pesa.
You already know who it is.
Yeah, yeah, y'all know what it is.
Your number one DJ.
DJ Yeza.
DJ Chris, baby.
Mbore nimeamka na mina utakajua. Nisha tumia punch na hata sijapumua. Sizi ringa na imu ili juu ni maua. Demo unazeka demo pesa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali mena. Sijazoea hivo. Siku muliza kayo kwangana Charlie Menju. Sijazoea hivo. Tumezoea hivi.
DJ Lex Slam.
DJ Chris, baby.
Mbore nimeamka na mina utakajua. Nisha tumia punch na hata sijapumua. Sizi ringa na imu ili juu ni maua. Demo unazeka demo pesa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali mena. Sijazoea hivo. Siku muliza kayo kwanga na Charlie Menju. Sijazoea hivo. Tumezoea hivi.
Cheka na ponga, tijusi tunatesa. Funjika shingo, tukuma imeweza. Abdala, dala bididala. Tuko sherehe, mashida inshala. Weka makenge na rumba za wababa. Tuzirusha mikono, jungoma inabamba.
London, London.
Cheka na ponga, tijusi tunatesa. Funjika shingo, tukuma imeweza. Abdala, dala bididala. Tuko sherehe, mashida inshala. Weka makenge na rumba za wababa. Tuzirusha mikono, jungoma inabamba.
Dongi ya nani todororo. Wezi place bet na kasi motorolo. Domotin ya upenda yangu chini lolo. Juu ya dichuo kukeuzwa soko soko. Koko, jiko, bora shimuera iko. Koko riko, nitejogo pewa mwiko. Lena siko. Mashirona itwa Shiko na Kachipo. Abdala kaingia tipo.
Kaska zini kuna makwela. Kaska taska milipewa na tesa. Cheka na ponga tijusi tunatesa. Funjika shingo tukuma imeweza. Abdala dala bididala. Tuko sherehe mashida inshala. Weka makenge na rumba za wababa. Tuzirusha mikono jungoma inabamba.
Chuchu ama na
angry panda. Ficha wako hani simongeze ladha. Waka nimechoma, sio nyama choma. Nimechoma na demi yako ndoke Roma. Kuna wale vubanza ngoso, wezi sema hawajaingia hata class. Hata na lockdown goma yezi kosa bazi. It's your favorite boy kids, jai kosa cash. Dala, dala, adidala. Siezi taya, look ni akala. Ini boy banzi, isi kwaya. Ukini waiki, isi kwaya.
Kasini kuna makwela, kaska taska milipewa na chesa. Sicheke na ponga, tijusi tunatesa. Vunjika shingo, chukuma imewesa. Abdala, dala, bididala. Tuko sherehe, mashida inshala. Weka makenge na rumba za wababa. Tuzirushe mikono, chukoma inabamba.
Apendi jokes lakini jana alichoke. Ajai trigger lakini jana alikoke. Apendi dawa lakini jana alipop. Apendi maji lakini jana alisok. Pole, akili chafuko povati. Kani slice nipe kisu ni mkate. Bread queen ajubuda mini mkate. Uchungu kuni ikija jo ujikate.
Kupia shara ya shada kukumu. Ni msafara kusaka mshahara. Juni na nizi ya kutesa na kungara. Kuharibu na look jo siyezi kabarara. Muda ni nangepa jo sidai kipara. Kwa usani minister minangara. Star shahada mozi tunafanana huwala. Abdala chikia mezi mama.
Kasi kasi ni kuna makwela. Kasi kata kamili pewa na chesa. Sicheke na ponga, tijusi tunatesa. Vunjika shingo, kukuma imewesa. Abdala, dala, bidala. Tuko cherehe, mashida itashala. Waka kenge na rumba, ina raba. Tuzirushe mikono, tukoma ina poma.
Moto
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani. Unataka na dhani mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane na baki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane na baki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na ti na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe gonga. Gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, supo jani piando mkambia fande mbele tukisonga.
Meku cheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate. Kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo isha, tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivita, mbibicha unanimaliza. Washa rungu lonchiche, napenda umbo nda kufunisha. Mezi tisa endopimiche, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi urunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane.
Kukupea utawezana.
Utawezana.
Manze
FM waniki kupata nitakupenda kavile napenda tamla iko haga yako iko naipenda kamke nyumbani na mwiko
Meche umeanza kuniflata unataka kunikula kama plata
hiyo kifua nataka kuichambua mimi nataka kukulamba mpaka ushindwe kupumua
Ki design umeanza kunibamba nikikupea usiende kutangaza
hiyo ni siri
wazi
kapi namba sitambia mtu sitambia takambia takambia kwa jirani
Tabia zetu tu, tu, karibu Kenya Si Masai Mara tu, tu, tuna madem, peng, peng Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng Kanairo
DJ Yeza, Mr. Infinity
Done me, okay, but I done me. Everybody lift your party cup. King body malo hands up.
DJ Yesa, Mr. Infinity.
Na kama goma tamu ta kuna. Nobody better than we. Hey, better than we. Toluo boy, namo better than we. Onge better than we. Nobody better than we. Better than we. To icon, namo better than we. Onge better than we.
I never knew I was better than I. If you listen, who am I? Nibidi tu wakuna kujidai. Kau die form yangu bwana bus bye. Hapo tu nasishinski. Kigocho na onge business ishiki. Manzi yako wanajua mine risky. Top on the city miwa shika kaka miti. Soka wono donga kelo luwa boy. Jaugenya kagia leko boy. Nacheza na mistari kama toy. Kijana ya die baluluwa big boy.
Nobody better than we. Hey, better than we. Toluwa boy namo better than we.
Unasikia vitu na tetemani na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine wine shida mdomo matena. Unasikia vitu na tetemani na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine wine shida mdomo matena.
Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo. Wage dhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo. Ako zabe ya nashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo. Wage dhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo. Kana bago kana penda nga mdomo.
Buda boss kume ngeos ni wagidomo. Anadaidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo. Kwa ngango skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kani ngeus wagidomo na natuka mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumki katanga mavodo. Kala clash na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kabongo.
Kumbe dem jo ninge uswa ninge uswa gedhomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo. Ako zabe ya nashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo. Wage dhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo. Kana babo kana pendanga mdomo.
Domo kankachupi sezi kwambia rangi. No kizuwa zogo badu tapanguzwa na
Panda, baby, kujatana, tana, baby, panda.
Chitu.